wanakuja watoto wanapita. Jini, wanda yesi ata bless kas tumiriki. Tuanda tuone jini yasi. Show me, shallow, Jamaica, nyumbani sasa. Kanda mbofu kanta. Sira, halaipi sela madenke. Halaipi sela chiruba sera e. Halaipi sela Cisco. Halaipi Jeshua Malezi sera e. Halaipi Dunzu. Halaipi Chidimala Gantem Papa Nagi Familia. Kissing time from funky fall. Don't want to see the way. Kissing time from palm with you. So drink a song, candle. Kissing time from funky fall. Twisting me, lele. To let you know to see the way. Kissing time from palm with you. Want to get quaint and belly. So drink a song, candle. Half your ball out to Zeljana. Who's a man, jelly white. Twani ali ya ukiwa, yala pima chidi mjiwa. Maipacha noto sela, jaiwa bishi kulala. Hala chuga siki faya, wako udongo mwili wanyama. Futi sita utasama, sisi wote warabana. Mkumbuke sari sana, iwe nuru ya kiyama. Kesho, kisinke kwepo kifo. Tuishi milele. Tule tunwe tusilewe. Sino, wanama Jones. Wate wanama Jones. Tuaiga tunama Jones. Wanama Jones. Jini, wanama Jones. Wanama Jones. Tunama Jones. Wanama Jones. Jini, nakupa mapenzi, nakupa vichenchi. Wana, nakuonga jambo, twira tanko. Tiger, nampa mapenzi, nampa vichenchi. Sira. Swala paka na wara wara, kapache ni kimuri. Gazabu kama cheko wa farafara. Usirete ya tunku na gwaragwara. Iri dansi ya chausera. Shemeji enu, shemeji enu, shemeji enu. Shemeji enu, mimi mwezenu, shemeji enu. Kama dansi la mafanka, shasha. Jankari na mitontong, anga. Kama ringi tukipanka, spaspa. Majimengi unga mdogo, chacha. Jani kwetu paka wengi, wangwa. Na kombatini mmoja, uliza mito. Dance, tune. Dance, rote. Dance, tune. Dance, rote. Nakupa mapenzi, nakupa vichenchi, kipi ya upati. Nakuonga jambo, twira tango, pato texazi. Nakupa mapenzi, nakupa vichenchi, kipi ya upati. Nakuonga jambo, twira tango, pato texazi. Jee, seruki na wawote. Ni wengine vilomboti. Jee, sicheki na wawote. You went in the filoboti. So many moody come on my. Come on, don't you need can it do a sense, Jay? Follow me with my fancy. Weevu. Weevu. Pay a kipira. Weevu.
Weevu. Midundu ya ufuwezi. Mabala
kubati mwenyewe. Mesenja saki ujansi. Kaukeli tuwa miwa wewe. Jay, come back to Cass, I think see your face, what is she Joe? King C, I'm boy, I'll go back to my yard. Messenger, thank you, Yancey. How can you do me one way? Jay, come back to Cass, I think see your face, what is she Joe? King C, weevil. Weevil, mama. Weevil. Weevil, mama. Sit up. Jay, I'm a cohina, call out the secret, come on, Zima Zima. Huko watu sefu jana kila mtoto panya kama unafanya fanya. Chene ya ripaku hina kula disiku jina kama unazima zima. Huku watu sefu jana, tapira topanya, kama unafanya fanya. Chene ya nipakui, genius music. Kwa heshima.
Kwa heshima. Kwa heshima. Kwa heshima. Kanali mjeuri mwanangu kwenye stage. Mshukeni kwanza na mete kanali. Mshukeni kwanza. Na iligoma kama vipi. Kwa lanza kwa mama. Kwa lanza kwa tena. Kanali mjeuri. Njoo mwanangu.